Okay.
Nifikishe wapi?
Wapi?
Tafadhali sema.
Just say.
Baby yangu nikutenda.
Okay.
Nichukue penzi langu lote. Wapi?
Wapi?
Tafadhali sema.
Okay.
Baby yangu nikutenda. Nichukue penzi langu lote.
Mina we, Lokwa Rinka Tyson. Mami, mwili yako enticing. Mishuma kando ya bed ni washa kiudi. Wacha mwili zisomane ntalipa school fees. Izo thighs, eyes unakaka fox. Mchezo nya kubreathe badaye uta kiss kwa lips downtown kwa toso. When I'm fabulous aka Miss Loso. Lock and kick, ikituo nipa solo. Mwenyole zina steady vile mkono inakushika. Leo utakithnika kuku inachinjwa. Mining site, utachimbwa. Lotion ya vanilla tonight, mingi o masus. Au kujua, kumbi pia wojenga juice. Kitanda ni ya breakfast, tuko all over keja. Simu mteja, wapi, sema.
Wapi, tafadhali sema. Baby yangu ni kutenda. Nichukue penzi langu lote. Wapi? Tafadhali sema. Baby yangu nikutenda.
Okay.
Nichukue penzi langu lote.
Mami call the shots, jirani call the cops. Jini mispat, shikanisha dots na kublindfold. Sababu love is blind na kubite slow. You're one of a kind, less your bra to a lesso. Vile unaka, joto inazidi na tujawasha maka. Najua babako, but leo nakuwa daddy. We sema tu, nifikishe wapi ngoja uone. Niku spread ka spider, badaye niku stretch ka divider. Kuwa nurse, niwe doctor au mgondi mi police. Umejisunda ni kuote ushara na mbuzi on hit. Sazile na check the ceiling, we take it away. Unandrive kashume, baby role play. Inabidi na beg for mercy, na umeshawasha sprinkler. Unaenda kwa kasi, baby, wapi?
Wapi, tafadhali sema. Baby yangu ni kutenda. Nichukue penzi langu lote. Wapi, tafadhali sema. Baby yangu ni kutenda. Nichukue penzi langu lote. Sakawa tu, hapa nipo nipe. Baby, let me get to you. Isiye zangu ziwe true. Moja sasa kawa tu, hapa nipo nipe. Baby, let me get to you. Isiye zangu ziwe true. Nifikishe wapi, tafadhali sema. Baby yangu nikutenda. Nichukue penzi langu lote. Wapi? Tafadhali sema. Baby yangu nikutenda. Nichukue penzi langu lote.